at spacegospel.com.
Fahari kukwabudu, bifahari kukwabudu, nasikia vizuri kuwa wako, hey Yesu, vizuri kuwa wako, naona raha kutembea nawe, hey, nitembee nawe.
Cheze, naona la nikuinue. Ni fahari kuwa na we. Naona la nikucheze.
Asubuhi, mchana, jioni, majira yote, Yesu we. Naona la nikucheze.
Naona vizuri nishike mkono. Nishike mkono, Yesu nitembee na we. Vizuri nishike mkono, nishike mkono, Yesu nitembee nawe.
Naona fahari kukwabudu, fahari kukwabudu, nasikia vizuri kuwa wako, vizuri kuwa wako.
SpaceGospel.com.